Rock that look in the beer bill. Yes.
African drum bit.
Keep music rocking the building. Rock it. They rock
that. I'm on a passinine. Kufuna ziba neo. Kuza murungu azakuza. Because you don't know what I carry me. You don't know what is inside me. Nothing can step on me or pull me down. Nikagwe, mulungu aliko sinigagwe. Nengu kaheta, nengu kakita. Kise jose mangamba na vikahita. As long as kwa kwa makwiru. Nengu kahite na minaka kwa helu. Kuwa kumisa madauti ngitoma. Aye, aye. Netu kaheta. Aliko, nisa kafika naende. Ni wande nape. Nengu kaheta na
nangu ita mumakimba throwing stones imalola makungu timba tafuna haso nangu ita nakuma timba cha msongole sambimba mutwe kiko shinda wakusoloka ngengu chibaboki funao ni mushimba na kosi life ya kungu ya tangira na posi ya kone better vision that ya posi kandangu chete ngungungu jenu matonda nguvimbate na mungungu madrumi zingu wafike mbumbumbu apwenga sawa ngechungu na lisumbu. As long as you got one magwiru. Sama tanga mwami pilu na pilu. Yeah. Kabitaga mwambali mwe. Naviga hita li kumbili mwe. Di mwe. Ifawaele.
Mr. Africa, prominent in the building, nana.